They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. You better recognize the streets need loyalty and unmatched skills. The DJ on Fleek.
Now for them better than him, you see me?
You're dressing.
Zimini shika, zimini shika, zimini shika, yo. Zimini shika, shika, zimini shika, yo. Mali me fika, zimini shika, zimini shika. Zimini shika, zimini shika.
Damn D mixtape series.
You're dressing.
Zimini shika, zimini shika, zimini shika, yo. Mali me fika, zimini shika, zimini shika, yo. Zimini shika, zimini shika, zimini shika, yo. Niki, zimini shika, yo. Zimini shika, zimini shika, zimini shika, yo. Mali me fika, zimini shika, zimini shika, yo. Zimini shika, zimini shika, zimini shika, yo. Niki, zimini shika, yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho, yo. Sini kenyewe, kikukukicho kimejificha, yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe, kikukukicho kimejificha, juni kimbicho, washaki. Look in the chain, you put the king. Adi ko pray, niki damu ki. Saya rain, niki ki. Adi ko pray, nati washaki. Look in the chain, you put the king. Adi ko pray, niki damu ki. Saya rain, niki ki. Adi ko pray, tu ni fanya mara mingi niko hot. Kifua, nukivuta. Na mamori wangu wote so anapenda kuzi. Kutoka ngware hadu siku sushinda katuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuina dizina fatu ziende. Ziki kama, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chaki, zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Mali mefika, zimeni shika, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Niki, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Mali mefika, zimeni shika, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Niki, zimeni shika yo. Kikoko yon dalili ya kunyongo. Vitisha mori utaitisha ni kubo sana. Ivisha machu square, macho nyanya. Na sisema kweli ukiulizo unasema pana. Niki, mevuta unasema pana. Maybe pengine kweli mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mnaweza kosana. I mekubalika weki bado mchana. Kikush kipas kwanza kitam karasa. Kwa umezo ya Joe mutasikia ni koko France. Unajoko smart ni umedunga maklaks. Unaweza va pants roka mbio ruka pants ati. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Mali mefika, zimeni shika, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Niki, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Mali mefika, zimeni shika, zimeni shika yo. Zimeni shika, zimeni shika, zimeni shika yo. Niki, zimeni shika yo. Yo, yo,
yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
yo, yo, it's DJ D-Boy, a.k.a. The World Boss. Holla,
07-983-7886.
running all I got a dance. Chicken is a chicken, I don't need a booty.
So I'm gonna just dream the nightmare from a jama kruga. Kila mtu anadai kukula. I got shine na si type ya jula. Kila mtu anadai kukula. I got shine na si type ya jula. Underground, hype masua. Meditation, medication, do my style you kiwa. Wagwandan confused ni mekam na juda. I got five on it kajuma. Nilikuwa ready sija happen suna. Ustake jua na Christ I'm sure. Juga na twist flow utadha ni time ya rumba hey.
East Africa, we give them banger. We give them banger to watch a fire. We take it. cause I'm taking this dove to the club. See the guys, them a wine and bro good, so fine. Calibama, bad man, yes, so we know. So when you see me, chop chop all the other boys, say my money make you chop chop wine and go low. Ah, umba, baby girl, jumbo low.
Tape series, DJ D Boy.
Mana kila day bano na itanga sa katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na.
Mani pana na zinya mani kani kondonyo niki dungi ni mepaka neta choma mboto niki tutu niki nyanya na poteza toko ziki bundi ziki nyanya zipeleka soko nendo tapo machapo omba keto etoto pigo finger na kidole kimeja mangoto na yote yopa na lock na napiga koto san pig wara lock kumbaka na joto
pana na mira ya obas tunapata na hapo nyuma na sidika mnafana na mara kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
sanda na kanye mlena inabidi aweke lawama toka tiki tiki mbanga basi ulala toto yako yeki viti na ikulala andawota na kwamia shaitangaza na kwamia shaitangaza nina nareka mnashada tutewashana pale zabe macho zangu zimenyana na iko ready imestedi nani
pana na mira ya obas tunapaka na hapo nyuma nasidika mnafana na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na
Pati meti ya kulit bila pupa tawa feast. Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu. Yona kumdania tamdania makakesha tinguna na naisha mboko bigi kamepewa. Tiona na dania ndai hura hura don don don. Na nachangia nguwai huya huya don don. Lapo na kazi ya nguwai huya huya don don.
Pana na mira ya obas tunapaka na hapo nyuma nasidika mnafana na mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na katangaze basi baby si upanda na panda panda si upanda na panda na mira ya obas tunapaka na hapo nyuma nasidika mnafana na mana kila day bana unaitangaza
yani toto kiboko yani toto kiboko yani kiboko yani toto kiboko yani toto kiboko yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda ukitembea unafanya nikutake take kweli mola kakuumba unateketea viloko lit lazima nkukate sijui ka unakopi yamini nani mitaani boni ita OG unataka vipi ya toti iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi na jinsi anavo likidi likidi kana komba naifanya kana digidi digidi uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi mashode mengine sai ni tibi tibi tibi
toto kiboko kiboko uyu mtoto kiboko kiboko yani kiboko sijamuona kama nje ye ye yani kiboko sijamuona kama nje ye 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 yani kiboko sijamuona kama nje ye 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 yani kiboko sijamuona kama nje ye ye yani kiboko nitadunga suti na tai nimfuate nimnongoneze
pole pole
mwambie yendo na dai ananipa mima wenge
yendo shule
toto lucky nine robari uswazi kote yendo ametawala sioni noma yani mbona so bali akinipa sikatai mimi na kwala figa kamjaka yani bali
nyuma
igirizi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri figa kamjaka yani bala nyuma igirigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri. Kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class
me see you vibrate. I saw your booty on your Instagram gyrate. Sideways, let me see you moving sideways. Rock it on the floor, I don't care if you shy way. By the way, got your pay and she nasty. See the way she drop it on the floor kwenye party. Na kila mtu anataka amfate. Mapisi nyuma yake wamengoja tu wakate. Cause akikuinamia hiyo ni yako. Mkono kwenye floor, he bash ya mamako. Damn, I love the way you turn around. And I got married, so I'm the loudest nigga all around. So move it like you giving it for charity. Yeah, I know you think my booth closer, I need clarity. Taco, let me see your rasa. Konzo, let it have my own Mombasa. My taco.
Natural diva, last man is pen. Hata kani mita, Mr. Bagging. Gena si unicorn, some super distress. Kama rene dija, masi unipe. Natural diva, last man is pen. Hata kani mita, Mr. Bagging. Game basi pale Instagram bae. Bena penda sani zoma. Pale Instagram bae. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram bae. Bena penda sani zoma.
Napenda hizo ma unanilenga na why look. Napenda hizo unanilenga umevume look look. Napenda hizo ma unanilenga na umevai look. Unadai wife geja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy chande shara usha duduju. Swansa shara usha joduduju. Na kudiemu alai unadai nuku tu.
Shikisha njugu na njiti. Shh, shh, cheki bro. Washa shasha adi moro. Shh, shh, bila ticha kuna shule kuja daro. Nyanya shh, puff, puff. Shh, shh, Orosho, piga shodor kuna giza. Shh, shh, ziki nice, tuji nice uweki suri. Shh, shh, kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, kepo game
shop. Kasi kwa sa tupo si stress. Kama rene gisha basi unipe. Natural diva last man is pen. Hata kani mita Mr. Bagging. Gena si unicorn, tupo si stress. Kama rene gisha basi unipe. Natural diva last man is pen. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram bae. Bena penda sani zoma. Pale Instagram bae. Bena penda sani zoma. Instagram bae, bena benda sani zoma. Yani pale Instagram bae, bena benda sani zoma.
Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda. Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda.
Naku shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man. Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shoto na chachisha. Ochungulo familia badilisha. Mini Rastaman, natoka Saudi. Mr. 8 song zimewashika. Nairobi recall 911. Imore uku jijindi anawateka.
Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda. Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda.
Mama, God, no. nigga. Wicked bombers.
Arab boy.
How is it for me, nigga? Wait up for me, nigga. Nice to go cut a magic. 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 Is it for me, nigga? Wait up for me, nigga. Nice to go cut a magic. Magic.
Mixtape Series, number one in the streets for giving you those hot shell exclusives. Get with it.
Hey, yo, see me. He's MC Man up on the rhythm. He want big up DJ E-Boy. Now him number one on the rhythm. Yo, Jackie on the rhythm. He MC Man up on the case. No, no one big up DJ E-Boy. Now for them better than him, you see me. Hey, yo, DJ E-Boy. Make you know, say you the number one for the down.
Vilo meniweza na penzi lako, nimelewa chakari. Oh yeah, kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe. Oh yeah, nipepe. Oh yeah, basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Na kupenda sio chocha. Ay, sita kucheza poka. Ay, let me be a doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kupenda baby.
The party just start for you. Drop a bag of world bass, that's all dance. All of me gyal a when the pussy blood clot do you. Any boy violate her dead like that. Video man, one to yo. Ding dong, have a brand new dance. And all of me gonna bring the pussy blood clad to yo.
Punish down.
We gone up in a my burn. Liquor gone up in a my nerve. Bubble up your body, baby, your body perfect. Let me give your money, anything you perfect. We gone up in a my burn. Liquor gone up in a my nerve. Bubble up your body, baby, your body perfect. Let me give your money, anything you want to do. We gone up in a my burn. We gone up in a burn. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give you your money, anything you wanna purchase. We gone up in a burn. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give you your money, anything you wanna purchase. We gone up in a my burn. Liquor gone up in a my nerve. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give you your money, anything you wanna purchase. Young linky, girl a be pretty on the surface. No give a fuck what happen after epidermis. For me a little boy, me a get boom boom. Miss Matty catch me be down dirty. Ball, she said not a blood clot. Little boy, me a talk to your mother. Oh, you no put on your shirt yet. Girl a be sit up on the third leg. Yeah, me gonna be Shakuna mermaid. We gone up in a my burn. Liquor gone up in a my nerve. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give you your money, anything you wanna purchase. We gone up in a my burn. Liquor gone up in a my nerve. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give you your money, anything you wanna purchase. Yo, daddy, me a musty DJ. We ain't got a potion, a gyal a wait for me every Friday. 30 grand a chum, change them time de. Book a room, I'ma be a cool climate. Nah, yeah, me see the mistake, but me bedroom talk. Every girl a say she no get her time yet. Cairo, the thing shot, I must see 9x. It's missing, up to the time. Timeless. We gone up in a my burn. Lick kakahan up in a manner. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give your money anything you wanna purchase. We done up in a burn. Lick a hand up in a manner. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give your money anything you wanna put your own linky. Y'all have to keep on the surface. No give a fuck what happened after epidermis. For me a little boy, me a get boom boom. Miss Matty gets me be down dirty. Ball, she said not a blood clot. Little boy, me a talk to your mother. How you no put on your shirt? Y'all have to see how funny dirty. Yeah, me gonna fish a cool a bird. We done up in a burn. Lick a hand up in a manner. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give your money anything you wanna purchase. We done up in a burn. Lick a hand up in a manner. Bubble up your body, baby, your body perfect. Me give your money anything you wanna purchase. The party I just start for you. Drop a bag of bird bass that sound down. Child, let me get up with the pussy from that. Let me go and find your little
DJ D-Boy.
Nikiwana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool that I'm going out with a girl like you. You missing a mambo, you know that too. We see when I worries, you know I got you too.
You know you are running with a champion. Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
Miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. Miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Wana yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah.
Baby, see you go pick out the dia back it, back it. I love it when my baby me and the way my shit up. Na pilo meji beba apa yuma weni tweni to. Zuko meni shuka bana leta hangi. Kasheshe nyingi miwa gasi pendi. Ina ganji nyingi uneza tusi pendi. Bad girl, si upata na tu weekendi. Na kila dikicheza anadaya endi. Anadaya anahari kunimari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoe kidoe mshuari.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah.
This girl she's fire. Sweet body girl leave man with desire. Chikati told. Haka katoto si ni fire. Katoto si kabaya. Kameiva ile paya. Busy busy body she a bandem. Kukipenda jina bado tuni anthem. Busy busy body she a bandem. Kukipenda jina bado tuni anthem. She's on fire, she's my girl them. Oh. She's on fire, she's my girl them.
Oh. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl she's on fire. Oh yeah.
Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Yeah. Tell me what you wanna do to me. Tell me what you wanna do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Yeah. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha twende kwenye kecha nikapige show. Ujue lenga siyo ligi ndogo. Oh yeah. yako baby come down. Nataka nikuondoshe muhogo, akisha tuende kwenye keja nikapige show. Ujue tenga sio ligi ndogo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. I like the way you smile, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you. I wanna buy you new car. Really, it's an African lover, girl. It's an African lover, and I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African love, high on African love. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh yeah, yeah, yeah. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you come in closer, you making me fall for you. Yeah, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. So you making me fall for you. Yeah, you making me fall for you. Oh yeah. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo. Oh baby dance for me yo yo. Oh shorty dance for me mommy yo.
Ah, Prudence, the illest mzee. Majina noma tu kwenye IG, hazifanani tu kwenye ID. Wanajifanya gatuma VIP, na mtaani ni ma IDP. Wanachota sana kwenye Insta, Snapchat ama Twitter. Deli wako club wakata maji, na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tu ma selfie, wameshinda mpaka wale wasafi. Wanatu mix tu kama kafi, na daily morning kama Javi.
Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana kakitu, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana masho, wanajichocha.
Akidai rungu bwana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua. Na maziwa joa Mr. Pumua. Kuna jeve na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko ring na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kani ture kolo John Shamkemba. Lenga sura mitabiri nimemteka. Kako jaba niko jaba na matempa. Na mastingo zile ngori sieta hepa. Alizi choche round 3 ya kateseka. Piga dry dry.
Leta shash niko rieng na madief. Ongeza jam sina weng ya mabiem. Amangeo see you ride bila DL.
Taka taka jenga kwako chuki ah. Zimeshika juu Jamaica cookies ah. Nina feel ka teacher on duty ah. See you happen handi na suti ah. Na maslay kuna bebo na nduthi ah. Na samosa ni zile za puthi ah. Unda sana kama na uthi ah. Guo fupi ni zile za uthi ah.
Nike modo man meo wanga rieng. Ni itasongo man venye na zitweng. Eko yo wa moranga na kamkoba ring. Kawage thaka man neke sape ring.
DJ Debo, DJ Debo.
Niko bash na mango coca saba. Ziki shika lamba lolo chora saba. Lombo so, adi mwage haga.
Niko wing na bifuacha niwa. Zime shika na bifuacha niwa. Kwa za wing uyo bana chakua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki wante,
peleke na ring.
Ziki kia ito, kiki wante.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoka. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif tu. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidanse ni matembe juu. Na manyonyo ziko sete za kigwava tu. Nibarenga kikam ni ma 6 inch chu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fida. Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mwese takas. Wananitaras kwa sababu mi ubani. Wakiwasha dust, tunaseti kapedi. Ukinipa bam, tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumengaa.
Acha katambe, katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl, we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance yako. Acha nizame, nizame.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake.
Nini?
Acha zibambe, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoka. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Katambe, katambe. Iyo ni chuma unasikia ukirombosa. Ziki ni mboka, inshallah tutomoka. Wind up, zungusha mdogo mdogo. Vile inafaa, juleo zinashika joa kuna kuenda mta. Kuashua kilaita, tuwashe tukikoro. Ndio tupimye tuwaroro. Hatuna time joza kuchili na wasoro. Nazitoka za kibuda, cheki lebo, lizondula. Cheki vile mini mandi, tumia akili, wetio gimandi. Na wapaka sura joki pita marangi. Nasaki kusota, ninataka tu manera madiva. Mavela kukeja na mademo meiva. Cheki guash pale na retro kanali. Tuko ndani ya mix.
Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
I wish I could give you the world,
Tamani yako ipimiki, the world would not be enough. Una na 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 na, roho yangu iridhiki na kuita. Papa said I will find you and now I see. Hello, hata tukikosa na isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana ukiziwi wa roho. Hello, mama usiwe mkali sana itikia roho inakuita.
Mapepo zina kufuata, sijui hata nini nini niliona kwako. Hata ningejua ningekati ya dadako.
Ordinary DJ comes a DJ that changes the game forever.
JD Boy, a cut above the best.
Yo, yo, Bulldogs, gang, gang. Yo, gang, gang, wakali wow, yo, yo. Yo, how crew on the beat, yo.
Udo na chorea umadam. Uda zimiraru uka dance. Weekend yo, iyo imelan. Mikoba kila lisha unda plan. Mitesha hizo keku na majagu.
Hey, itisha mzinga bana ziki kam turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kama nyaisanza tuku banju. Usha geruka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandili. Sare yetube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Chu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabde kitoka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka,
shuka. Shuka na madam, shuka na madam.
Kudu wa muranga amekam turori. Makek zikiisha mbura tina turori. Tuki mix na kindogu zitugorokie. Mina kata biko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Nakaita bidi minta city adi wada. Tema uru towa kutu adinki wajaba. Nyore ya mia bana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Da youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, na bonga tu arabic, ni na bonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bacteria. Nataka tu nilewe, ni beboy adima area. Kadeli ya kusere tu na bonga tu ya maria. Shikisha njuku na pepe day ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindi yo the host. Figa dot, figa chok, na makwila na matos. Kibash kiko lit, kime anda tukubani. Kiumi kuna mikuna kam, baby kam. Zama dem zime nice, ome anda tukutan. Hawa genge zime shika, ni kushuka na madam. Nina die figa 8, no nisikie tukutam. Kata kututo wanyege punguza mahanjam. Ukudenja kuwa manga, tunapenda bitu tam. Na kama we ni fisi kama line da kukross yo. Seti kish, kende chain, most most.
Shuka na madam, julu bang, kanigan. Tuka iyo plan, kuru wendo ni ban. Kame sani pedi kuna mresh, asha wet. Kame seti already, sunajua wendo next. Kame mada penga, sunajua hii ni case. Canada ya moji kuna aja ya kutes. Anadai konyagi na machesa za makres. Anacheza kunguni na sijui kani pest.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.